Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Ket e kabaruji amen e fulfulde sappo yamde jabirima silimaji chapat e nay e joy miden tawa e der maison de la presse Bamako. O wattu goto woddo radio nostalgie kay segrabe jotti nono do kabaruji de hande Umar Waygalo kanko mungi hamdi o dum wonon horejo oni leleedi meden di hollitama wiyede o wi o mo tajorino tajeral foti furu hono gube murtude ngode le saha leedi meden di be cinni nan kaldo e kawrangal le sappo e joy lewru me warorum o hollitidu dum wonon nitti kenya horejo leedi meden di kanko horejo ministre MB Modibo Keita o hollitama wiyede kenya o yide dum wonon gube politiki je fa yotto bale halanane be o wadi noddango fewde mabbe o wiibe furbe tinnobe nangidir yalla be kaba e jihad din kobbe dum wonon kasar ngaddo do maye geeci ngodo wonon suudu ministre kuminido hono mali kobbe gombe jolaari be bi hono yimbe le noga en nayo kebbe so choptili hembe sappo didon be fu yo mali kobbe ka chapande joyo mali kobbe keddikili hembe furdu yo leyi lamu kay o bi wata wiyama wakkati jono tiiɗa laaji ana wodde ɗum wonono walde hono humininde yimɓe le fiyoɓe ballon leydi meɗen ndi guɓe ɗum wonono jeegom anto fuɓe kuli tiwide wakkati jono kanko hoorejo goɗɗo to o tinno o yoppanno ko sagiraɓe ɗum wonono kabaruji mawɗi min jogui noon ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanko ɗum non hoorejo Nations Unies ɗon mali ɗo o holliti wiide wakkati joni o miilino miijo foti fuu ɗum won hono kanje guɓe gonɗe le saha leydi ndi ɓe tonga kaldale kawral ngal le sappo e joyi lewru mai waroru ndo halni ɗum ɗum won hoorejo leydi ndi o ley hakkunde yontere nde jaati Ousmane Dikko
mo gi hamdi hoorejo ministre ma ɗo mali ɗo yiide président Ibrahima Boubacar Keita o wi omo fa e dande tinnare wondande nde fa kawral waɗa deƴere heɓe o wi omo gikkani kaddal Alger ngal waran gonɗuɗo e sappo e joyi lewru waroru ndu ɗo kala hawra sabede dabere wonde fuu wawaka ɓameede so wona deƴere nde sandu oni daranude ndena ndeɗu wi ana darda guɓe azawadde ɗe fuu kawre e dow ko kala jaɓane to Alger to so wona ɗum tan jantan e ley kutte jukkoje sema salike signinde wiide soko ɓeydi hen fa azawad laato nokku kertaɗo laatotoɗo jañolol e hoore mum daranto ɗum du politique ak muɗum e sére muɗum fuu so ɗum jaɓanaka fuu wala hen mangi hamde wi signinde kawral ngal yo laato sirigol deƴere dewritinal e yiroro fa wadde e jokkitade no ɗum fuu ɗum yuɓɓoro ko warata
kanko Modibo Keita ɗum wonono hoorejo ministre en ɓe hollitama wiide kenya o yiide ɗum wonono guɓe haala nane fa yetto guɓe politiqueji ɗen le leydi meɗen ndi o hollitiɓe wiide o heeɓi hono lettre iwrude to Alangerie to nde wiide tan an tañera wiide hono ɗum wonono guɓe murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi e mbawi signude kaldale kawral ngal le sappo e joyi lewru mai waroru ndu o waɗi noddango fewtude giɗɗe gueɗe ɗe fo wiɓe tinnoɓe gaɗanoɓe gatta fo ɓe dokkidira juuɗe yalla ɓe kaɓa e jiyaddinkoɓe hono gomɓe le saha leydi meɗen ndi keɗe Ousmane Dikko
korsiga hande yo rewde aadi ndi ɓammindi batume hande o yo marti de on kumpa kañum e dokkodiral hakkillo no laawol laaɓungol laatingol heɓirte saabe o golle heddoto e haaleede ɗum waɗi so mbi ministre Abdoulaye Diop wara fuccintina on fa laaɓa ko woni hen ko ko yiɗa yo gaddal wattumo yondiriɗo e kawral ko warta ko kana mono fuu seeɓa hakkillo ɗum hollitama pelle kaldeteɗe ɗe fuu bonɗum bonnojum jogi ɗum doole du ana hono trafique aku drogue ɗum waɗi somin mbi gueɗe ɗiɗi kanɗen wattande hakkillo hawrude e sakiraɓe men ɓe kañum e hettinde sera wayɓe ɓe anda ko ɗum juuri torroɓe yimɓe ɓe
sakiraɓe oɗo mbawi neltirde miijoji amo e helle amen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngo
tamani
hande ɓe kolliti wakkati jeɗɗi yamde womobel gotel ngel yimɓe bomɓe sumbu ɓanti ɗum wonono hakkude gundam e tonka ɓe kolliti wiɗon yimɓe le gomɓe le hemɓe ka fu wala fu moɓe barmini caggal muɗum du ɓe kolliti wiide mobel ngel ngel yiyama ɗum woni hono wakkati sappo e goho yamde nokku moɓe noddirta buna ɗum wonono kanko Serge Daniel jeeɗo kabaruji to RFI o holliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi honno jaam e deƴere wardira le leydi ndi ɓande le sahal fa yetto le wuddu Mali iɗum wembi malinkoɓe fa wona heese o holliti wiide hono kaddale kawral goddugol waɗɗude to Alangerie to ngal du yoga maggal fuu yowiki wiide yallah hono watte fa ɗi tiiɗallaji keɓene dabareji o wi jihadinkoɓe koni fana mabɓe ta yallah ministre ma iwa le sahal leydi ndi keɗe Ousmane Dikko faccintini en
eɗen e ley ɓalal kesal e ley golleji jihadinkoɓe ila lewru janvier 2013 de franci notino nde yo golleji moaltade bonna ɓe gaddata ƴiwde irde bombuji kañum e fellude yimɓe joni o yo yimɓe heysaɓe ɓe mbarata arande nde ɓe darnana mobilaji ɗi ɓe jippina wonɓe hen fawarde e donnoɓe ɗum e cuma mobilaji ɗi joni o yo chauffeur en ɓe mbarata yo wiide gollidoɓe e wayɓe mabɓe fuu yo wayɓe mabɓe no ɓen ana ɓuuri wayɓe mabɓe jaati bonde hakkillantaki mum yo haddude ministre gollude wadde fa ƴiwa gawo tumbutu e kidal yo ɗum ɓalal kesal ley golle ngal jiyadinkoɓe amis so warde kala neddo gondudo e waybe mabbe daani
comme des amis de leurs ennemis
suudu ministre do nono kuminindo hono mali ko be gombe jolaari be kuliti wido hono yimbe len noga en nayon cottibe hono kasar ganno le mayo geccu gobe bi sappo jidom be fu yo mali ko be non ka fa hande be kuliti wido ko foti mali ko be chapat en joyom keddiki li hen be furdal wayteede yo to kayto be uuri wakkar jonono galleji kewdi gondi le to kayto e bemba sanne homo furdu an mil yalla neddo mo wala le hen o goto o holiti wido hono baadi ko jaati an wonno to o huli yalla heddiki li hen na heddaji kede usman dikko
habib gandara o wiyata o dawi lebbi didi na tati du fa hande me andanaama fay hunde kabaru makko fu me nanali ciutaado goto wi yi inomo e hakkunu mabbe ko men jidi fay so tawi yo tew makko yita se andita edu welame wala fu ko me andi ko wodi hen tafen noddanga amé yo yidde yitude tew makko
dum wono no kambe sofer ngabe donno mobilaji to gawotobe be koliti wiide murtere mabbe be ngadi balde tetnde sa jewi yimbel be fundi wiide don murtere be koliti wiide ko don murtere dum wono no ko jaddi ko be ngadno bonondo fewte mabbe ko holi tan wede wakkati jono tidalaji anay dum wono no suudu mawdu huminin hono yimbel fi balon le leedi meden di hono gube jeegom an le hen kafu be koliti wiide wakkati joni o hono horejo dum wono no federation mali o tinno o yaha e haaje makko mum no dirta Bokar Jara o kanko dum wono no makan keita o yo horejo goto horeb dum wonto joli bato kede kusman diko faccintine do hen
golle fema futu fu men darni ila jonfa o itte kadal fu wala e majjum ila jonfa musse jara itte yo dum tan watta somen njodde men kalde me majoto sapo tati lewru warondu me ngadan jonde dum yibbe amen wombe e pelle joyde fu yude kidal tumbutu gawo moti segu fawarde bamako do fu be fu be mbibe kawran do bamako do
kanko do nono ministre kumini do hono kibaru fiobe balombe wakkati joni o mo dara fo bunna hunde de o liti wi do hono fema futu sa jeewi do kanyu hani hono humanade hono championnat ngaji di ngori le leedi meden di husini aminyo gindo kede ko usman diko faccintine do hen
bien jamais adressé
abada mi windali batake e federation dartude filitade latude na wasa filitade latude nyalani jeego berde de jogodo golle championnat kany e pide ballon de fu yo federation halfina fawarde haroji goddi di fu federation warra no woki dum e le dabare championnat don darimi yo fambre do watou fu e federation ngaden tan se pelle jeego njalti e le championnat sapatan keddoto latude wana dum woni ko yibbe har salde yidi e le milo am famre de tan heddani kam halde hawre tan woni golle am se wana dum mi yali golle go
notre role si ce n'est que ça
tamani tamani sejo tamani
sekirabe jeewi yalla hodo ni le reso ngaji dibe kollectivité kawrtal mangal an wonde wadde to seguto ngara wal yo waddu haggitere laamu be bidube jeewa yalla hono bodde nabte le kreduuji di le ngaldo kawrtal ko foti yibbe le temdre jehi kawrti e magal ngabbe ngaldo wonono fondation festival sur les musées tagal mudé ngardam faado segudo en keddoto don jadde be kuliti wido ko foti noga e sukobe dubi mu yamata sappo didi yaade sappo e jeegom kany en jey fiyede ballon dum won hono to Burkina Faso to hono lamorde mabbe dum dirta waga dugunde be kuliti wido gol fiugol ballon lan hani fuddude dum won noga e nay lewru avril du fa yotto noga e jeegom lewru avril du ko dwar waran tawede li hen mali kany e Burkina Faso tagal mudé ngartiram faato sigaso to be kuliti wido hono dambuli pammari ko foti uynay sappo tati kany ke piketo le hitan hikande kany dum won dabaaji yaade hono nay en dubbe bi hi ko yaata uyna jetti do wonono ko hebi fikkede le hen jangal mudé ngardan faado kuccala do be kolti wido do wonono sukabe jangobe jande hakkundere be lycée mo noddirta danger ko ne wakkati jono wi am be ngadi murtere balde didi ton be bibe paboto do wonono yibbele mabbe wobbe kasen jangobe jande hakkundere be hono be dum wonono musse ngabe janginobe mum be wakkati jono holi tawet be musse ngabe ana e murtere ko wadi murtere mabbe ndedu be biye be dewan laamo ko yart lebbi sappo e go fa hande laamo tiya waydo wakkati jono hono balle halana ne gonde ton de fa yetto yo hono yimbe laami wono ecole ngay bi e be gonde hokkindir ton juude be jewa yalla hono be ngarta fa be piana di dab be piana di tidalaji dabareji ila examen ngay di njottaaki fande keddo to kuccala to be kuliti wiide wakkati joni hono edem gondo to o e be gondi e mudintinde hono kuranga e fa babo hono yimbe le gombe tombe furu be bi hono neddo fu kajar wakkati joni so landi ko hono kuran fu e bayi fa baddi dum le wonon yimbe le gombe le dende no dirta hamdallah koko medina kura sensina kany e sangal tagal mudé garanti minirem faado jenne do holitan wed dum won hono kawrtal tatobal jowi ngal hono do haggitere lamu ta ankay be koliti wiide koni faana mabbe dum faabe jeyal hono be paminirta jama o fa fan e toccude wakkati fu hono ledde le ladde di be bidde sabisa dewi dum ana wadda dum won hono jaarendi le nokkuji disane secretary dum won hono kabaruji min jogini on do hande bi ka fa hande kedde heda do e set yowtere meden dan wodi